Ladies and gentlemen, welcome your host of the show. Nothing but the best, so why listen to the rest?
Techno, techno.
Mind so crazy.
Now I'm just on my unit party. Now I'm to money sign. I took us a money. Oh girl, are you the cutest in the party? So tell me now, give me the light and just go.
Mustafa, no need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajifa. Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajifa.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza mara ya kwanza?
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, come to Makasa.
Sasa ni mavolcha.
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa na tena nimeapa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki,
kwani magonjwa ni mengi.
So wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya.
Mi nishasema, nishasema. Wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya. Nishasema, nishasema. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajifa. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
So happy,
me man dem no happy.
To happy is
come out if you're deadly.
So deadly,
so let me love.
Right,
me just dem no happy.
So happy,
me man dem no happy.
To happy is
come out if you're deadly.
So deadly,
so let me love.
Right,
I see something going wrong in our world. Hall. People take some things to it's a pressure ball, and I lost love done, done gone forever gone. Are we living in this virus? See high, nothing at all. Suffering is better shows. Lord, I look at man a man. I mean, how free the best of it now. Show this, I feel so sad. Well then, you see.
Right, this what you thinking, boys? Cook support this.
That's a lie.
I'm a simple crazy guy. Talk a cool like you do.
gani tele? Kwano amesahau mziki yangu bado ni genge. Kwano natudharau tafadhali msifanye ni cheke. Tadangana jamani merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke? Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ameniambia nikute na ngoma mbili mbili. Amora amora wati wa bambe na mjipandishe juu ka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem. Cheni pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mamwa kuenda pole pole. Usukreni metoka nikona nguvu kazi lengo mbenyona mchani. Sitachoka kutafuta majani. Sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya. Ni bidino utafika paluna ataka. Hata nikigonga soba do mziki zangu zitacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando tunenda kazi. Weka stress kando mambi kwe safi. Moral, moral watu wangare. Moral, moral watu watame. Na mjipandishe juu ka bendera na mwimbe nguma ka national anthem.
Tu atiwe kukua na mita kuwa blanda juu. Mekuwa bad boy ever since standard took. Japa watu ima teke adina ganda mbu. Lakini ya juu ya mfaidi. Akikuambia mini roughneck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kile roo yako imechagua isha tagua na yoni kitu nkushua. Ate mwenye anajua ni Shinsuke. Shinsuke.
Baby una smell fresh kama lavender and cherry. Sini kuite Mariah jo vile ume carry. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni check you kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Ni wanga magush na sedusa ta medusa. Na gusa kibusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers a bust baby. Yeah.
Simpero yako waza kwanza wapi tofauti yake nao.
Kwanini kiruru, 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 kiruru. Niko kecho, niko majijo, niko kiruru. Hakuna kutunaona kwa iklabu spokuwa biangu na atoto. Kwanza kwa konta kuna moja na nbiga usoro. Na mnyemele uku nikisita, sita, sita. Gani angalia vibaya lakini minajua yu anitaka. Mkwa wile ama minaona vitu zangu. Ndacha kuenda kwa mama pima joku kunywa ngangu. Mwanukia poa kwani umechipaka nini? Na hope yo umechipaka uko jinishi. Asubuhi kifika joy club isitoki. Bila weni mekukunda jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza nkagwe hizo vitu. Ikio nazime smama lazima jonda kutibu. Nazime smama lakini kuze swali. Umevatu pigapi jo hapo ndani. Nusiniongeshe kingoso jo. Kwani weni mlami leo mebeba sidi zangu. Sidani trust yangu waiko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami.
Niko kesh Niko manjo, niko keroro. Niko kesh, niko manjo, niko keroro. Niko kesh, niko manjo, niko keroro. Niko kesh, niko manjo, niko keroro.
Introducing Bonnie and Flasher Nagabu, Jesse on this
si lazima si lazima
si lazima tu tu tunaenda home na chitu si lazima tu tu tunaenda home na chitu si lazima tu tu tunaenda home na chitu si lazima tu tu tunaenda home na chitu
si lazima tu tu tunaweza kwenda kwanza kitani tunde baby tu pata matani na kuna takukanga ndani wacha ni kulip toka kwenye neck back lips mpaka kwa hips si ati kila saa ni kiku undress si ati kila saa ni takukaress si ati kila saa ni mambo ya sex si lazima si lazima najua baby waya unataka pia mi matime huwa kanataka lakini leo maze misi jisiki ata mi maze kicho kinauma tumbo pia nasikie kisokota na kuna venye nasikia kukaokota
si lazima tu tu tunezenda home na tuchitu si lazima tu tu tunezenda home na tuchitu si lazima tu tu tunezenda home na tuchitu si lazima tu tu tunezenda home
step on it, step on it, wind on it, lean on it, rock with it, yeah step on it wind on it, lean on it, rock with it, yeah. Step on it, there upon it, wind on it, lean on it, rock with it, yeah. Step on it, there upon it, wind on it, lean on it, rock with it, yeah. She left me the message, come check me later. She want a man to caress and rock her proper. Like me, the man, them the girls, them sugar. They push against the wall and blouse a purple. She said she only played with nothing now. Spread out all over Louis Vuitton. So me said she want to be rough and wrong. And so me give her love and she begging ball. She the type of girl, she not take no surprise. On me she whine and she take it clockwise. So me give her the pretty Latin her own wife. Gala said she love it in every style. Step on it, there upon it, wind on it, lean on it, rock with it, yeah. Step on it, there upon it, wind on it, lean on it, rock with it, yeah.
Fanya mpua na hauna mwewe moja. Unahanya huku na kule tini na kungoja. Unaniseduce ati trusty pamoja. Na ulipo na hanyu ule besta angu ule wa moja. Si hata juice my boys walifichekea manzi flani mtaani. Na kila wakati unanipadeto na chama taani. Fatuma, majuma na zaituna. Suluwa pa ile chuma, suluwa pa ile chuma. Kila time na nisho umechill. Na stories zako zimevuma. Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu. Logini cheki na chani, unatamani kumia damu. Nikihaguma kuzone jifanya kitungu saumu. Siku feel, we feel vangu chuki na mini tunie. Pio kipenda juakali ya kupichupia mabati ama kumekie. Tile sandoni nisho tu mini kachik. Unaniklem siku pilavu na look so cheap. Fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka.
Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na msaka. Ukimona, mambie na mkata. Mbara jule na
watu wanatokelezea, si watu wako wengi manze wametokelezea. Abbas na Chantel wametokelezea. Cheki vile hizo macho zimetokelezea. Hizo haga zimetokelezea. Sababu wanasema timi na kulambolea. Misupuka stiu na matop player. Za high school vile huwa zimetokelezea. Niko fresh bila prince ule toka belea. Natoka keja bila makeup sijaji podolea. Na bado na kapoa nimetokelezea. Nina brand na manipul zimetokelezea. Mothers union bado haga imetokelezea.
Naeza kupikia, ukintembelea.
Ukikosa bete zako watatokelezea. Natatokelezea, natatokelezea. Tawapokea bora watatokelezea. Cheki vile hizo nyele zimetokelezea. Zari hana kando zangu zimetokelezea. Ata zikikato bado zitatokelezea. akielezea abas
kama mimi mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili shua rhymes kitua rhymes za pasua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry likimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better
hot in here tumeshika maiki Caribbean
brother kamata sister kata kiuno kwa mdundo na hundio mtindo
Watakatambe, nina morale, usini hande, nina morale, watakatambe Kijani ni kicheki soka na mabeste, kati ya Arsenal na Manchester Watenje, goma zikibamba, marabu reggae, funky na magenge Basi kwa mlango kaseki ya bembe, kufungulia demu wa mtantam Kava vipo waku, nipa mahamham, takundai hizo vitu tamtam Bipi mama, unanibamba, na mavitu tamtatam, kebu kamkam Nina maham-ham, ya kuzinyam-nyam Ukinipa zam-zazam, nita zinyam-nyam Nina morale, sister susare Nina morale, watakatambe Nina morale, usini hande Nina morale, watakatambe Nina morale, sister susare Nina morale, watakatambe Nina morale, usini hande
Kulijana kulienda ate,
ate
Kulijana nilipunywa ate,
ate
Kulijana nilifanya ate,
ate
Yo waseni ambie kulienda ate Kulijana kulienda ate,
ate
Kulijana nililewa ate,
ate
Kulijana nilifanya ate,
ate
Yo waseni ambie kulienda ate Sapisa kamili ndio mina muka, Na umona mifupa Nikiteki mlangangu imefunguliwa Lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa Kujichanganya, kujikanganya Kweli jana ni nini mi nilifanya Izi madent kweli nilipigwanganya Sina memory, manze sina clue Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu Nakuta na jirani yangu mkamba Nikienda luna msalimia bali mama Kwa asira najibu utahama Mundo mundo manu umzima unajabu Ni nini nilifanya majabu, 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 zabu, zabu, ya majabu, majabu Ya majabu Kulijana kulienda ate,
ate
Kulijana nilipunywa ate,
ate
Kulijana nilifanya ate,
ate
Yo waseni ambie kulienda ate Kulijana kulienda ate,
ate
Kulijana nililewa ate,
ate
Kulijana nilifanya ate,
ate
Yo waseni
Get now
Mambo Nina kumanjishes
Wacha mchezo
Unavyo walk talk Tunaelewa tena Unavarigeza mato Ninu nani kill kishenzi
Hani nimenusubika kuwa cheesy
Kukukuzu mimi Sijuni lini
Mimi sinahili wala lile
Unakutaka wewe
Lana mchuma
Tule fala nini Mimwenye ni chuma Nataka we mchumba
Son of a nilie, nimevumilia hadi nikaamua kukwambia
I love you, je tena ninakupenda.
Usiogope kitu, wala usiwe na hofu. Yule ni mchovu mbovu.
Hata tu
akicheka moto je.
Hata tu akwende.
Basi
tam nikutaje.
Ni cheki kidondo ndondo sara moyo yangu na uma uma. Hiyo kage kisonga songa. Bona una tu roga roga. Ni cheki kidondo ndondo sara moyo yangu na uma uma. Hiyo kage kisonga songa. Bona una tu roga roga.
Kila kila mtu na wake. Sisters in the Hyundai, 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 niambie jina lako nimenoki hizo njaro zako naomba nafasi wakati wako tukatike nawe peke yako mapenzi wako makule vako chali yako akule vako akileta jambo tumfanye majambo afanye mambo kila kila mtu na wake hana shauri ni zake nipe nipe mkono tuende dance sisters in the hande hande kila kila mtu na wake.
Yeah, yeah, uni okuo nkuo, yeah. Tangu ni kuje Nairobi, watu wangu wa majengo sija wasahau. Sikia hii, bro, natuwa nimekosa sana. Ndo nimeandika ibarua mjwe vile nafanya. Hopu konyeri, bado muna kazana. Kabla niendelee salimia sana mother. Najo unashindo nwapi nilikuwa na lala. Kile mwali nchukua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi. Huku Nairobi nimejua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sijali majengo linifunza kaki jeshi. Huku kali muenda jino moja. Ama bezi ya masidi kushikisha goma. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Juma, kina Zoa. We wasalimie na uambie niko poa. Niko poa.
Meza barua yako nilishika.
Sija watupa jama, niko poa.
Meza barua yako nilishika.
Sija watupa jama, niko poa.
Moyoni mwangu mimi nateseka. Moyoni mwangu mimi nateseka. Umbo lako lilo zuri lani umiza. Umbo lako lilo zuri lani umiza. Moyoni mwangu mimi nateseka. Moyoni mwangu mimi nateseka.
Moyoni mwangu mimi wanimaliza na kila kitu chako. Naumia, naumia, naumia na penzi la.
Shida nini nikitoka studio menifuria. Shida nini nikienda show jolanza kulia. Shida nini ukinona na manzi na chenjia. Shida nini, shida nini. Mini no nini ngoma lazima niendele kutoa. Mini no nini shows jikuwa ningodha wanatoa. Mini no nini lazima kuna besto wa kuniokoa. Mini no nini, mini no nini. Kaa chini leo niambie Johnny ni mbaya. Siko ubala kina tapjua nili kufanya. Ika kufanya ukiwa na beste zako na mkulia vako. Mbona nifichia wasijue nililala kwako. Wansikilia ibu squeeze nini. Au ni vile mwaga nimechacha nini. Ukiambue juu yangu unaamini. Ukiambue vile juu yangu na kuingia akili. Kurekod vitu ka studio na fakuacha. Beste zako wanai mingi unawakacha. Sabu juzi jong kwa dhani mekuwasha. Daka mbili mekushika nare umewaka. Walamba shingu anambia vile ulikuwa unanitaka. Kumbe ulikuwa unanyemelea masikio. Nipoa sikufunga macho kakona kwa kio. Ukaenda kuniuma mimi uyo mbio.
Moyoni mwangu mimi nateseka. Moyoni mwangu mimi nateseka. Umbo lako lilo zuri lani umiza. Umbo lako lilo zuri lani umiza.
Hakuna mtu anaweza separate no nini na genge. Utanyamaza nkaa mtu anisha speakers a change.
Watu wanasema sema. Watu
wanasema sema watu
mentupa lipiga simu jana kambo umeenda kwa duka kukufuata kona tama flani anakukunja ndika ningia kwa kile ushanchuja usijaribu kata liambwa na papa pia aliambia joka niambia jo alishangaa nikamwambia kwa brother yako si anaitwa Rama
brother gani anashika sitaki kwa haga pia noni bongo la lata ufala
tuliza papa wacha atuambie si uko hapa hebu tuambie
Swali mbili ndo unijibu haraka Mini manzi yako ama mini manzi ya papa Mulala na wewe ama mudala na papa Mwambia jikate kwanza hafai kuwa hapa Story yako ndo nini nishambio vile ulifanya Wale mamanzo liwatia bon kwanwe ni panya Buku kazi yako tu nikuhanyahanya Tena ulipiga simu najua huku nipata Usha kwa stoka dukani wanifuata Ulidangona na nani Kenya hakuna matata Basi leo iko matata na ratatata Unasikia leo iko matata na ratatata
Wanasema-sema watu Wanasema-sema watu Wanaongea-ongea watu
Mademwa kishua sura matambele na nyuma Swing, swing, muziki ni bumba Talanta si mdumba Wiki acha kuzuba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba Talanta si mdumba
Ina
mademo kila kabila wakamba wajaka Mademo kubugi na kucheza chakacha Don't you wanna get with me tonight Naughty naughty exercise Nina mademo waki Afrika na siringi Na mapandre makala singa ikoni ni
Nini jama Kitaka kujua kuja na mibara Mahali kuna mabebe kakatha Nice bums Hala Friday sunne tuko ndani ya taxi Majem kama tachi kuna joto vinati Wengine wakonjo wengine We usi we upe wengine Dere pole pole achana na shoti Vitendo vinafanyo ndani ya moti Judema mesha biga magoti
Oli roba achado
Swing swing muziki ni bumba
Hakuna kulalani kupandisika mbaka che Tukiwa pamoja Tuichore mpango leo mbaka che Hamua mua hakuna kuzuba Hamua tuende klabu tubanjuke Machagua tuende raundi mwanda Haonademo supa tuwasuke
Kiswahili venye ya stahili Waingie akili waachili ya mwili Leo kila kitu tunadumba kache Niambie ni tu mnatakaje My boys wanataka kupewa mbaka che Asubui wa mke waende gym tizi My game wanataka game mbaka che Asubui wa mke na gym wizi Sawa
Nina wewe Tuchane bebe tukibambu wa mbakache Hama tuende best Tudunge kambi na mastory mbakache Hama tusahao Story yote tukalale Hapana Nafikiri tuende kesha Tutubu dhambi mbaka mchana Kama wajua jua Wajitambua mbua Amua mua mua Mbako ya kishua Wacha kuzuba Wacha kujitua Amua sasa wacha kujifunga Nina wewe Na wewe
Chase
away,
piga makofi, tuta piga makofi.
Unasikia hiyo sound?
Yalongombas, yalongombas, yalalongombas.
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 Yo shake kwa ngoma sasa, I shake visawa kama una rasa. Amambo vipi, sister vipi, songa karibu ni kushike vifiti. Kwa hii rhythm, inabidi, can you feel me? Longombas yonye rhythm, washa engine, sexy lady, pole pole mama, akata visawa sinumize mama.
Najua ni aje, kitu yoyote taambia leo, tanijibu tu. Maisha angu tamu squeeze na nrarukia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama nianze kukunywa. Ona vinywele zangu zimerefuka mpaka watu waniambia zipunguze. Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi, ngoma si na zote zikopoa kamche limekiwa mnazi ama imegusiwa. Kengo mina kubamba basi sukatike neke na kushika sungwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, jumi ntungishie tukichua yako. Staki ukatike sana mpako vunje mguwe nsidi tu kuimba. Tujano limshiki kabidi mwachia yao. Best yangu wakaza kubishana nao, wakana mazishwa na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka, sona angali hatu wakiva. Na machoma kila mali kachumbari poa lakini ongeze kichungu. Walo wamepone wapeleke osi watatibiwa na madaktari. Hawa ingini wakuja job, wanasema leo ajamaliziwa ile ganji yao. Usipotibiwa sayi, utonatu maisha yako kikuacha. Lakini siyo nasiwasi, itarudu bada madakika, bada madakika. Ebu niambio pande ingine nkupua, ama nkubaya hivi. Kumetulia, ama watu wanaungua, ama watu wanaiva hivi.
Wapenda wo, na wapenda wo, wote ma haters kama mnipendi. Ule nisembe, meza wembe, na wapa life kama saida karole. Na wenye wivu wachinyonge, ma fans mi na wapenda wo, na wapenda wo, wote.
Ma fans mi na wapenda wote, na ma autograph utasign siku zote. Na washukuru walioni hold down, na kwa hii rap game sita wa let down. I promise, mi na wapa promise too, album yangu itakuwa hit tupu. So you better act like you know, wakiuliza nana na roka sema prezo. Oh really though, once again here we go. It's the Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters, na wapa mambo, na wapa vidonge wakitema shauri. Mi na count blessings angu Joe, na mpende msipende ndivo ilivyo. On my two still moving on strong, walio dhani sita make it, damn you dead wrong. Na kama uko down basi sing my song, kama kufloss is wrong I can't be right. Na kama uko down basi sing along, kama kufloss is wrong maze I can't be right. My friends,
my fans me na wapenda wo, na wapenda wo, wo. Te my haters kama mnipendi. Kule nisembe meza wembe, na wapa life kama side I can't rule. Na wenye people watching your game.
This is DJ Techno. Techno.
So pretty, you're mistaken for toys. Now pick that time, check some gaffi. From Google Radio, Yako, pick a fine tune. Check it, come on. This a nani, tane. This a sitan, tane.
Tane to kawake.
Nashindwa jioni za mme wapi, nyimbo ya msa saita uwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa jioni za mme wapi, nyimbo ya msa saita uwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Sijui ni yazi kusema vipi, wacha tuniseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya nashikwa na joto. Kwanza nikicheki yo kifua, nasikia karibu kujiua. Lip zako soft zinasema, nyindo yangu lazima itasema. Nashindwa jioni za mme wapi, nyindo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa jioni za mme wapi, nyindo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Hizo teki za kuzani kwa juu, unafanya biski ya tupembachu. Hiyo mili ya kwekisonga kidogo, nyindo yangu inaruka kidogo. Kamu bonge na yo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, na kupabureka mara sita. Sijini nisemi, sijini nisemi.
Hapa job kuna nyundo moja, tadunga wapi? Na msumari ni moja, itengia wapi? Tulia nipe msumeno, nigware vifiti. Ikezekana nikitengeneze yo kiti, lakini kabati yako ni kubwa sana. Ilalishe hivi nipige randa, na sandpaper nikitia mana kusubua kitanda. Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza. Wini andalie tuju ya meza, tutepima na tape mesha. Nifupishe, nirefushe, alafu nikati. Rangi rangi lia blue nipake, lakini bado mpaka sena shindwa nipake pande gani. Usio na siwase ni mteja wangu, temaliza leo leo. Ndio utajua kwa nini squeeze inaitwa nyundo yako meo. Meo.
Nashindwa jioni za mme wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa jioni za mme wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo.
Machali leo hamtalama,
kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika.
Machali leo hamtalama,
kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika.
Machali leo hamtalama,
kaka ni manzi wa Nairobi ya mkwanze katika. Piga nduru, piga nduru, piga nduru. Sikiki huku kwetu Afrika, zima inchi zote lazima kelele itafika. Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi. Aminga rambo safi kidanja na mesitu adobe. Kila siku na mwona tawaki tembea na maringo. Ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo. Kwa kila fikiri atafungua jezo vifungo. Yo jinsi memkaze chankazi ya kufika huko. Wajon meshindo kusema jina yangu no nini. Sabun mwona mungina aminga ralimini na nini. Check blanchiteme kanika nimekunyo changa. Jio zile vitu mwona jano siku tuto shanga. Jwa kala kwa mbita bidu tumeanza kuchanga. Kona bima wetu atanza kutanga tanga. Check yule kaka 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 ka. Check yule kika kaka kaka. Ninge kuwa judge Miss Universe inge kwa kawaita. Manzi wetu wa Nairobi angeshinda bila shida. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika.
sijapata manzi miaka katano. Nikiona manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata alikuwa ananuka jasho mbaya. Nikabidi nimemhepa tu lakini sio ubaya. Nikaangukia fulani hapo ana bonge la bua. Vile mumbo atali yangu hiyo manzi anashtua. Nikakatina sajo ile kitu niliamua. Na kwa maana wewe jomba kile sekunda kufa. Na round this kupeleki mavios katikula. Ati zima nduma na mamtura. Grand Ridges ndio tutakuwa tunakula. Na kano tumeshikilia glasi za marula.
Nilikupa roho yangu ukanivuja. Niliacha maisha yangu ukanitupa. Nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu. Juu ya bed cover zangu na ule rafiki wangu.
Siku tu niliingia tu hivi kwa nyumba. Nikaenda straight kwa kitchen John kanza kula. Baada ya kula kwa bed mimi yo nikaruka. Chafua bed sheet tunazirusha rusha. Chafua naipa ndengina na nyuma uma. Sami ngetuaje best yako ndio alikuwa ndani. Ya bed na uliku umenda kukatika kani. Wesi unajua vile na kulike tu Daniela. Na nkionoo best yako minda muambia kuenda. Sabu dunia nzima kuna manzi napenda. Isipokuwa mtoto angu tu Daniela. Yeah.
Ebu ni cheki.
Mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha. Spika mili tupate kuwa amsha.
Ili na maiki tupate kuwa choma. Kisha wapate kucheza hizo ngoma.
Kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa. Bumba, bumba, bumba.
Pasiweka mkono kwenye kiuno. Na usawanishe sawa na mdundo.
Peleka nyuma, rudisha mbele. Sote tupige makelele.
Mama zi. Tena tuna flow pamoja basi sasa tunacheza hizo songs. Wajameni kujeni msikie hii flow. Basi weka mkono kwenye kiuno. Na usawanishe sawa na mdundo.
Peleka nyuma rudisha mbele. Sote tupige makelele.
Mama nzi.
Una kanyaga mavi, una hepa bike, una gongo na basi, una zima kafegi, una setiwa kindomu, una omba unapewa na hauna kondomu, una dhani mizuka kumbe kichwa iliruka, una vuta shuka wenzako wana rauka, una
una
yeah, una hama nchi yako uka nishi ulaya, una hepa mshamba, una owa malaki, una uza TV, una nunua troli, una dodo kanganya, una dalia lori, una dhani nipedi, una pata nivedi, una lala unono, una pata uligeji, una dhani mababi, una pata wagenge, una ona bona yala kumbe nicheki.
Auna una
auna
una
una
jump una ruka una
daddy gon' fi kiki. Then I hop like we, like we. Then I hop like we, like we. Then I hop like we, like we. Then I hop, then I hop, then I hop, then I hop, then I hop. Like we making our we daddy band. Cause girl like we always ready for the man. So from your seat, good and ready for the action. Say yeah. In my bedroom, me creep like a Spartan. From whip to the chain, handcuff for me hand. So from you know you are the creeper, you full up attraction. Say yeah. I got a little man where me no cater for that. Ain't no competition, cause me good in the sack. Me no fi use my tongue, I me no afraid of a shot. And me no fi rotate it when they put me on top. Me not like me freaky, so use the hot box. Tie you up on the bed, me will walk you relax. Then the kind of ride, I give you muscle contract. So no man could have never see steal you. Then I hot like me, we making a me die band. The girl like me always ready for the man. So come to see good and ready for the action. Say yeah. In a me bed, we make it like a Spartan. From me to the chain, hand go for me hand. From you know you are the grip and you full up attraction. Say yeah. Then I hot like we, like we. Then I hot like we, like we. Then I hot like we, like we. Then I hot.
Tequila, the vibes tonight, yeah, so sweet, yeah. I want spot the sweet senorita. When you bounce to the bass and the tweeter, she look more bonita. The way she move remind me of Selena. She rocks so, she dips so. She only dance to reggae and calypso. Look how the dress hook up on her hips so. Look how she move fast and not with slow.
Yeah,
more bonita.
So yeah,
Mama Caesar, girl, why let me come behind you?
Hey.
Me make she feel alright. Coulda dance all night if you want to. Till I'm on the light. Love how you feel in front of me so.
Girl, let me hold you tight.
Look at a beer bet in the arena. Number one girl, prima ballerina. Little girl, how you feel come in ya? She a drink only spoon since me ya. She look muy bonita. You know see that I'm my Mona Lisa. She rock so, she dip so. She only dance to reggae and calypso. Look how the dress hook up on her hips so. Look how she move fast and not do it slow. Muy bonita.
So, yeah.
My mama Caesar, girl, why let me come behind you?
Hey,
me make she feel alright. Put a dance all night if you want to.
I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
Woman, we love you, but you're not get my heart to play with like Dolly. Can't sex it up, lad, me just can't carry. Me wish me could have beat like Marshall and Tommy, but me is a bachelor, we just pray to get married. Get hurt by a woman, so me grow with a desire to hurt every woman. Wish me coulda make me heart soft like a cushion and come home every night and return to your bosom. But the streets keep calling, and every night I sit by the phone bawling. Me know you want me disciplined like a monk from Shaolin, but instead me just crawling. Every day she calls me and give out the warning. Say she a go leave and witness me falling. Tell myself say me slick and me charming. Fi sleep out then make it up a man.
Back up the things I'm cutting. All the same, you know what you me a do. Me pop me back them and I'm leaving to show. Want you know, say me have one foot through the door. Will leave a girl out there when me want explore.
Just go, try and leave, you don't know. You'll be back for sure. Cause we both know, can't let my love, can't let my love go.
Yes, sir.
Try and leave, you don't know. You'll be back for sure.
Cutting.
Your own sexy hips. Remember who get your whip.
Whip.
Oh, let me dip down low. Bring
no.
It up and make your eyes roll.
No.
Just remember who's in control. Take away yourself, cause Allison run the show.
Just go.
Try and leave, you don't know. You'll be back for sure.
For sure.
Cause we both know. Can't let my love go. Try
that you feel it. When you're shaking, you know you're addicted. I see you loving this Dominicana. You like the way that I dance the bachata. Don't stop now, cause I'm on a roll. Give you that cutter, you feel in your soul. My heart beats like a drum, can you hear it?
Well, let me hear the people say,
I know you want this, don't front, que pasa. Pico, cual es la cosa. Then I feel lifted closer and closer.
Forget the body, ride it, boy, don't stop it. So put it on my baby, remember, scream when I have it. Ride it, ride good, loving how you have it. Give it to my boy because he writes, writes, writes. Show me your motion, style, style, style. Work it, get me high, high, high. Put it on me, I make me feel like
I'm a working, la la, I'm a working. My baby, make me feel like I'm a working. I'm a working, la la, I'm a working.
Make your body do the thing them when me love sip. Position like you are invite me. Conscience, like Cypress. This one can let your miss. I do this.
La santé rie au moins de 18 ans. A TV prêt cool, mais fais ça au toi au camp. Caille j'en bite la bon, pompe et bon. Touche au masque, il est qu'à faire travail la pétante. Foyer fesse, montez nous là-haut, là-haut. Foyer fesse, montez nous là-haut, là-haut. Mais y'a tes fesses en l'air tout là-haut. Mais y'a tes fesses en l'air. Ici place la pap, toutes les femmes attack, d'accord. J'avais les fesses, pas de dynamique, map, j'accord. C'est un bon bouc, d'accord. Mais qu'a fait, qu'a ou t'as. Surtout les fesses, qu'a fait, j'ai frappé ça, pap, pap. Taille, j'en ou balle, taille, j'en ou copé. Un j'apparais l'homme, taille, mort. Les ou gardez, pitié en la copé, go. Ça va bon d'amater, voyez monter, ok, monter, ou qui j'en ou est capé.
Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut.
Like
best thing in the entire earth. You girl in the tight up skirt. Someone's a jet, oh lad.
What are we on my heart? What are we? Everybody just a steer a lot.
What are we?
What are we on my sexy? Can't keep your eyes above me.
Yeah, yeah.
What are we on my fly? Of the man that my say, oh, oh, my.
Oh, my.
Them a pretty sky and I start. Oh, I, oh, I.
To hold your body set, I woulda love you all night. Hot like a fire, scratch on it, pepper. I know I got to get you, cause I am a go-getter. Tell me what you're drinking, anything you prefer. Me love the way you stand out, real trendsetter. Hard working lady, collect that cheddar. Tonight I feel done with me and you together. In the club, you make every head turn. Top notch body, make every man yearn. Y'all have freedom, I study, one learn. No ease up, let the dance floor burn. Y'all me have to confess. Well, if a girl in the place look good, but you look the best. Oh yes, you are the sexiest. You are the by far. No contest. Oh yeah.
Me a the girl in a the tight of skirt. Me a the girl in a the tight of skirt. When do you show you up my words? When do you show you up my words? Me a the girl in a the tight of skirt. Me a the girl in a the tight of skirt. When do you show you up my words?
Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Spanish, como se llama, bonita, mi casa,
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm old tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. Until I saw you dancing, yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it.
So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this, yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, sí. Bonita, sí. Because
Shakira, Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad, yeah. So be wise, sí. And keep on, sí. Reading the signs of my body, yeah.
Give me, give me, give me life.
is wicked. I love the way you give, don't you know it's wicked.
She want hard work, no compromise. Tell me say your boyfriend no realize. not the one bag of talking. She no business where you want own. Anytime you say she done the drinking, you try big and walk. She want touch, she want touch, she want touch, she want touch.
The place coulda light up a red dark up.
She want touch, she want touch.
Watch her now,
she no want you ramp with her feeling. No one no sweet talk on phone. Excuse her no something she believe in. You try being a home. She want touch, she want touch, she want touch, she want touch.
The place coulda light up a red dark up.
She want touch, she want touch.
When she say ready, no a better you get up. Fear your chest, I big it up. I properly you stick it up. You have to keep it up, so you tonic you sip it up. Like gear ship it up, walk with her, lift it up. Pick a bus in your head, your bubble and I back it up. You bet you want go knock it up, you move your cup and tap it up. You want go grab it up, you want go lisa tap it up. But I hear that I have one like him a handicap it up.
She want touch, she want touch, she want touch, she want touch.
The place coulda light up a red dark up.
She want touch, she want touch. Watch her now, she know why you ramp with her feeling. No one no sweet talk on phone. Excuse her no something.
Hey, we are Q-Point Entertainment.
Rock out from your nose, say you're loyal. One man you keep, girl, you think the normal. Hey, rock out from your nose, say you're good. Loyal girl, keep it like you should go, girl. Rock out from your nose, say you're loyal. One man you keep, girl, you think the normal. Hey, rock out from your nose, say you're good. Loyal girl, royal girl.
I only have eyes for you, so believe me when I say I got you all the way, boy. No, I will never change on you, boy. My love is here to stay, my love is here to stay, yeah. If you give me good love, and I don't ever wanna break up. And if I'm dreaming with you, boy, I don't wanna wake up. 'Cause this love is yours, I'll never give it away, no. And if you ever dip and nothing beside you, I will be. 'Cause I'm loyal to you. You one, I'm so loyal to you. You one, baby.
Rock out from your nose, say you're loyal. One man you keep, girl, you think the normal. Hey, rock out from your nose, say you're good. Loyal girl, keep it like you should go, girl. Rock out from your nose, say you're loyal. One man you keep, girl, you think the normal. Hey, rock out from your nose, say you're good. Loyal girl, royal girl.
DJ Dekno.